Ellen, welcome to Jumpstart. I'm Katlego Msomi, and yet again, we're about to show you how to jumpstart any business with just 1,000 rands. Now, today's story is a little bit more of inspiration than actually just starting with 1,000 rands. Ubab Seta is out in Mansfield in Soweto, where he started his own Chisanyama business, where he used to sell cow head and chicken feet. But today this business has grown in leaps and bounds, and he's about to give us some valuable tips in how you can do the same with your business. Let's join in and see how he jump-started his business. Babsetha Sawan.
Hello.
Ninjani bab?
Siyaphila njani?
Siyaphila. Woza Norox. Business lakho likhulile, but what I need to know from you today, uqale kuphi?
Kahle. Hey. Business is tight. Okay. Anyway, vele akubilula. Ma usaqala kunzima. Kodwa ke ma unezifiso umuntu ngelinye ilanga yaphumelela. Ngiye ngaqala ngamathumbu.
Okay.
Kwasuka ngeza enhlokweni. Ma ngisuka enhlokweni, ngabona no, othi ngilikhulise i-business, mafaka nezinye izinyama njengoba selizifika. Kuleli zinga elikilo njengamanje, kodwa nje ngiqale ngamathumbu kahle.
Kuze kanjani ukuthi uqale ngamathumbu? Abanye abantu angahamba yofuna umsebenzi estoro, afuna umsebenzi noma ngokuphi. Kuze kanjani ukuthi wena ufikele umqondo wakuthi ngizoqala ibhizinisi yamathumbu and iyezo ngiphilisa?
Ngiyawuthanda umbuzo wakho. Kahle mina ngumuntu othanda into enhle kahle. Ngiyayithanda into enhle. Kunomunye umfowethu uthema ebuya eGoli, mina esikolweni ngebhadi angibanga umuntu onenhlanhla yokufunda, kodwa nje ngina inhlanhla yokuthanda izinto ezinhle. Ngithe ma ngifika eGoli ngabona no eGoli kunzima, la eGoli kunzima, na useGoli fanele wazi ukuthi uzokwenzani. Uyabona manje ngase ngizitshele ukuthi no, hayi anginje ngoba ngicabanga nangibona obhuti bebuya emaGoli ngisemakhaya. Nangifika eGoli ngathola ukuthi hey kunzima. Ngithe ma ngifika eGoli ngaqala ngathi no man, into engingakhona ukuthi ngikhona ukuthi ngiphile ngayo nansi. Ilapho ngiqale khona-ke ngase ngiphushe ibhizinis.
Na ibhizinisi uyiphushile iyasebenza, kodwa in the early days ama-challenges wakho kade uyini?
Eyi, njengoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi into enhle ngiyayithanda. Mina ngiyafisa isikhathi, ngumuntu nje ofisayo. Angifuni ukwehlulwa yinto. Enye nenye into uma ngiyenza, ngiyafisa vele ukuthi le nto ufuna ukuyinqoba. Angifuni kube khona into ngithi yangehlula. Why kumele kufanele ngibe khona into engehlulayo? Kufanele ngazi no man, le nto lena fanele ngikhona ukuyenza. Ngingathi into izongehlula. Yinto esilimazayo thina abantu. Uthole ukuthi uzitshele ukuthi into ngeke ukwazi ukuyenza wena ngoba ukanjani. No, kumele nje ngelinye ilanga ube nakho ukuthi ufise. Uzophumelela uma ufisa, kodwa uma uthi wena into ethile ngeke ube nayo, why kumele ungabi nayo?
Uyayifuna nawe uzoba nayo.
Yebo. Yiyo nto ke mina kakhulukazi into engizitshele yona nje ma ngiqala ngenza anything.
Babsetha, woza Norox. Lelo gama lelo libuya kuphi? Nyazi la bakubiza ngo-Norox. Libuya kuphi lelo gama ukuthi le business izebinga ibe ngaka?
Lelo gama lelo kusho ukuthi ngesikhathi ukuqala kwami kade ngisuke emathunjini.
Okay.
Ngithe ma sengifaka inhlokwe sengiyipheka. Ngithink ngo-85 kuqala kwami ukupheka inhlokwe. Nangiqala ukupheka inhloko, i-customer malifika izothenga inyama yenhloko, ngibuza ukuthi sivuthiweni inhloko, bese ngithi mina sengifake i-Norox. Ngaba u-Norox kanjalo-ke, lelo gama lingene kanjalo.
Kwaba igama lebhizinisi.
Kwaba igama nje lebhizinisi, igama nje lokudlala engibizwa ngalo, kodwa nje kwaze kugcina sekuyigama lami.
Ubab Norox.
Ubab Norox.
Ubab Norox, ibhizinisi yakho likhulile. Ngicela ungitshele ukuthi selikuphi khona manje, ngiyabona kunebusha, kune-buy and pry. Ngitshele ukuthi ibhizinisi yakho likuphi, uxasha abantu abayingakhi and ikusebenzela kanjani ibhizinisi?
Inhloso yami manje, noma ngake ngisho ukuthi abantu bangaki bona baningi, noma ufika uzubonele ukuthi kuyasetshenzwa la. Angizosisho isibalo sabantu baningi too much ngoba it's 24 hours, abantu abaningi labo setshenza ebusuku nasemini. Manje-ke ngeke ngisisho isibalo sabantu baningi labo bantu. Manje sekuyibona sekuyongibusa, imindeni yabantu eminingi siyakhona ukusizakala. Sekuyilokho manje sengilwa nakho, angisalwi nokuthi fanele ngibe nemali. UNkulunkulu ubonile ukuthi uthandile ukuthi ngibe nayo, kodwa manje inhloso sekukuthi nje abantu bekukhona ukuphila.
Baba Norex, kuya phambili ama plans wakho for le business ungathi yini?
Angifuni ukuqamba amanga, i-business ikwenza umqondo ungaphumuli. Ngifuneka ukuthi ngizothi umfana wami mayekhula ngikwazi ukuthi ngimnikeze ngimfundise kuba uyena owazi e-take over. Mina angifuni lokhu ngithi ngizalokhu ngiphusha i-business. Na uphusha i-business awukhona ukuphumula. Na une-business fanele wazi ukuthi awuzophumula, kuphonyulwe ebhizinisini.
Baba Norox, umuntu bangazile kuwoza Norox, i-experience ayitholayo yini? Yini into ongathi la sisiqhenga ngayo?
Lana inyama imnandi kakhulu. Iyo into abantu abanokisho nabefika bathi inyama la ekhaya imnandi kakhulu. Nokuhlala nje kamnandi ke nje bekhona ukuenjoya, besithole bejabulile. Sekunalokho nje.
Baba Norex, lastly, if umuntu ufuna ukuqala ibhizinisi efana nale, yini the most important piece of advice ongamupha yona ukuthi akwazi ukuphumelela kule business?
Lo mbuzo, yazi uma uzoqala ibhizinisi kufanele uqale uyibheke indawo ukuthi le ndawo ofuna ukwenza kuyibhizinisi iyakhona yini ukuthi lento oyicabangayo ungayenza, ngoba ngeke ukuthi uzofuna ukwenza ibhizinisi ungayibhekanga indawo, izokulimaza leyo nto. Abantu abaningi nakho ukuba advise ethi umuntu ngifuna ukuqala ibhizinisi, uthi le ndawo akathi ufuna ukuqala khona ibhizinisi ayivumelani nale nto akayishoyo. Manje ke ngampela kunzima ukuthi bese uzothi umuntu ngizoma-advise ngoba uzothi ngifuna leli bhizinisi. Ngithi uma ngifika mina leyo ndawo okiyo, uthi le ndawo le ufuna ukuyiqala khona ingavumelani nale nto osuke ufuna ukuyenza.
So, here's what you'll need to jumpstart your Buy and Braai outlet. A braai stand will cost you 300 rands. 3 kilograms of assorted meat will set you back 200 rands, whereas spices will only cost you 100 rands. And to keep that fire going, your charcoal will only cost you 40 rands. That's all you need to jumpstart your Buy and Braai outlet.
Siyabonga.
Nayinyama. Ewoza Norox.
Siyabonga baba, I'm sure sizoenjoya kakhulu. Sihamba siyewoza sizwe kahle kahle ukuthi yini lento wonke umuntu oyizela khona la eNensfield. Sibonge kakhulu for isikhathi sakho. So that was Wabsetha, the owner of Woza Norox. He's popularly known as Norox because he started off selling sheep's heads and today he owns a butchery and a buy and braai. You can jumpstart your business with just 1,000 rands and who knows where it could be tomorrow. Till next time, thank you for joining us on Jumpstart. Goodbye.